Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga nyuma y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa, hazakurikiraho iki? Nibyo turimo tuganiraho n'umushyitsi mukuru Rukeba Claude François, wari umujyanama wihariye w'umwami Kigeli wa gatanu, kandi babanye kuva kera cyane. Kuri telefone dufite na Yozefu. Yozefu, wiriwe? Yozefu?
Wiriwe.
Akabazo kawe?
Na gira ngo mumbarize umutumirwa. Ni kuvuga ngo umwami wa gatanu ni umwami w'u Rwanda, ibyo yakoreye ibikorwa bigiye bitandukanye cyane, nyine abantu benshi basa nawe nyine bamwigiraho byinshi cyane. None nkaba ndi kwibaza ngo ese iyo ugereranyije abami bagiye bayobora u Rwanda, umwami Kigeli wenda ni iki? Igikorwa runaka yarakoze rwatumukiraho wenda abandi banyarwanda, abandi bamwe bagiye bayobora u Rwanda, nyine ibyo bagiye bagenda rubamukiraho cyane. Ikindi nibaza, ese uwo murambo w'umwami ni muza ashyingurwa mu Rwanda, hari n'amateka runaka wenda twajya duhora tujya kumwiga ngo tujya kureba mu nzu ndangamurage, wenda tukayakorera wenda amateka runaka y'ikintu runaka, wenda nanisa nk'icyo nakutaniza wenda.
Urashaka kuvuga kuko uvanze inzu y'umurage n'umurambo w'umwami, birahurira he muri icyo kibazo cyawe?
Yes, ndikwibaza wenda wenda amateka y'u Rwanda bafite ahantu rinini bagenda yariviraho cyane, noneho bakajya abaturage bakaza kureba, bamwe bavuga amateka y'u Rwanda yaranze u Rwanda uko iyo byagiye nyine bikurikirana. Bivuga ngo ese iyo ndangamurage cyangwa se inzu y'u Rwanda ku mateka umwami Kigeli yawe hari?
Mbere y'uko ugenda, gusa ikintu twakwibukira ku mwami Kigeli wa gatanu nk'uko umushyitsi Rukeba Claude François bivuze, ni uko yasabye ubwigenge bw'igihugu yarabuharaniye. Ni kimwe gikomeye, nicyo navuga gusa. Hanyuma ibindi arabaza kubikwisubiriza. Urakoze.
Yego, murakoze.
Duhamagare na Blaise, noneho umushyitsi asubirize rimwe Yozefu na Blaise. Blaise, wiriwe neza? Kuvugira kure cyane, zamura ijwi. Yego, akabazo kawe?
Nitwa Simba Blaise, ni Kigali mu Rwanda. Ikibazo nabagagarukira ko twatubwiye ko umwami Kigeli yibukirwa kuri independence yaba yararaniye kugira ngo abanyarwanda bayigireho, kandi akaba ari umwami abanyarwanda bose bibonamo. Umwami wundi uzimiko yo hanze azaba ari umwami w'abanyarwanda, azaba ari umwami w'abantu bari hanze, ubwo mwami ugazemerwa n'abanyarwanda. Wenda tubare ko na Kigeli wenda bavuze ko yibukirwa kuri independence, ese kwenda n'ubu ngubu wenda twemerwaga neza, uwo wundi we none wazemerwa nandi? Bafite ikizere cyo ashobora kwemeza. Ikindi kintu nabaza rukira ni uko yatubwira se ese gushyingurwa hanze k'umwami hari ingaruka byagira ku banyagihugu, cyangwa hari indi miziro yaba adashyinguwe mu gihugu hagati? Nk'abo nk'abantu bazi amateka batubwira ku byo baba babizi, kandi ko atubwira ngo bumvikanye na leta ko ngo umwami ngo bishobotse yashobora gushyingurwa mu Rwanda, na none akongera akavuga ngo umwami we yarivugiye ngo ntibazamushyingure mu Rwanda, azashyingurwe hanze. Ubwo turamenye ukuri ari ukuri hagati yabo?
Ntabwo barumvikana, baracyari mu mishyikirano niko yabivuze.
Kandi bo bavuga ko umwami yababwiye ko agomba gushyingurwa hanze, none se ukabasangira ibyo umuntu wapfuye yavuze?
Blaise, urakoze. Ijwi rya Amerika. Yego, noneho rero Rukeba nabasubize Joseph ati ese nimba nibuka neza ibyo yabajije nyine icyo nawe umwami bamwibukiraho, ariko Rukeba yari yabivuze. Hanyuma ati ahubwo rero hari ikintu kigaragaza amateka y'umwami Kigeli mu nzu ndangamurage muse. Rukeba, aho ngaho wamusubiza ngo iki?
Mu byerekeye ibyasigaye cyangwa
ndibwira ko nyine mu nzu ndangamurage, mu nzu ndangamuco muse, ni ibintu bashobora kumwibukiraho yakoze cyangwa se yatunze ibintu nk'ibyo, mbese muri n'amafoto ahari ibyo byose ku birebana n'umwami Kigeli wa gatanu, mwamenye hari ibiri muri muze y'u Rwanda?
Birahari bike ariko byinshi, kure ko nk'uko mubizi mwese, ntabwo yategeka igihe kirekire yarahunze igihe cye kinini cyo kuba yabaye mu mahanga. Byinshi rero bifite biri mu mahanga, n'ibyo agiye akora byose biri mu mahanga, birahari bishobotse bizajya muri muze y'u Rwanda, ni byinshi cyane.
Blaise we rero arabaza nanone, agomba kuba atanyuzwe n'uko wari wabisobanuye kare uko umwami agomba gufatwa. Aravuga ati umwami uzimikwa azaba ari umwami wande, azaba ari umwami w'abanyarwanda bari hanze, azaba ari umwami w'abanyarwanda bose, azaba ari umwami wande.
Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ibyo ngibyo nibyo abantu bariho mu mpaka, ari mu majyamari nawo mu muryango. Ku ruhande rwanjye nibwira yuko tugomba kwiga ukuntu yaba umwami nk'uko nabivuze kare, ni umwami w'umuco w'u Rwanda, azaba ahagarariye umuco w'u Rwanda, atari umwami nyine utegeka. Uburyo yabaye umwami w'abanyarwanda bose, niba atabaye umwami ujya ku ruhande rumwe cyangwa uba wivanga mu bya politike, yego nibwo amusanagira n'icyubahiro ari imbere ya leta, ari n'imbere y'abanyarwanda. Rero ndumva ko umwami agomba kuba umwami w'abanyarwanda bose mu birebana n'umuco w'u Rwanda.
Ariko aho ngaho hari ingero z'abami b'umuco muri za repubulika ubungubu, watangaho ingero kugira ngo abanyarwanda bumve neza babisobanukirwe?
Yego, nafata mbese nkagiye mu bihugu bya kure i Buraya n'ahandi, tujye hariya hafi iwacu i Bugande. Hari umwami ukomeye, umwami Kabaka
w'Abaganda,
ariko ni ubwami bukomeye, ni ubwami bwemewe na leta, ni ubwami mbese buhana n'inama na leta iriho. Ukuvuga rero ngo ni ubwami budafite akamaro mu gihugu cy'Ubugande.
Ntabwo ari we mwami wenyine ariko muri Ugande na za Toro, mbese hari abami benshi barenga banahari muri Uganda. Nuko Kabaka ari we ufite abaturage benshi, kuko ubwoko bw'Abaganda nibo benshi muri Uganda, ni miliyoni ahari 8 sinzi neza. Yego, bakorana bate na leta?
Bakorana mu gihe cyose bakorana. Museveni ntiyagiye gukora amatora, abaje kugisha inama Mutebi Kabaka. Iyo Kabaka afite icyo akeneye abiganiraho na Museveni. Iyo Museveni yagiye gukora leta, mbese igiye gukora n'ikintu gikomeye cy'abaturage, abivuganaho na Kabaka.
Ubwo rero n'umwami w'abanyarwanda rero nuko yaba akaba umwami w'umuco, byaba ngombwa bakamugisha inama.
Kuko berako ari umuco, niwe uba ufite mbese uba wegere cyane n'abaturage, niwe unamenya n'ibiba mu baturage n'ibyifuzo byinshi by'abaturage, bigahesha icyubahiro igihugu.
Nuko Blaise arongera akakubaza atese, gushyingura umurambo w'umwami hanze hari ingaruka byagira ku Banyarwanda? Hari imiziro ihari?
Imiziro ntayo. Ingaruka mbona ni ingaruka ry'izina ry'ubwami, kuko byabiteje n'agaciro, nta byagira bikabaho ngaho abantu bakamwegera, abanyarwanda bakamwibagirwa. Ariko ari ukubera bibereye mu Rwanda, urumva na leta y'u Rwanda ikaba mbese ikagira icyo ibivugaho, abanyarwanda bakumva yuko ari ikintu gifite akamaro igihugu. Ariko bibereye hanze mu mahanga mu bazungu, akaba ari nabo banamushingura n'iki, urumva ko biteje agaciro.
Akabazo gato mbere y'uko duha ijambo n'abandi bategereje kuri telefone, akandi kabazo gato k'amatsiko. Umwami Kigeli asimburwa n'umwami Mibambwe. uzasimbura Kigeri wa gatanu nawe azafata izina rya Mibambwe.
Ibyo sina menye ibyo twagombye kubigana no kumenya ubwo umuryango umwami niyo wamenya uko byagenda no mu bahindiro mbese na binabayere no mu Rwanda. Ibyo ni ibintu ugomba kujya mu inama nini agomba kuba akanama kacu.
Ye Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda, ubwami mu Rwanda nyuma y'itanga ry'umwami Kigeri wa gatanu, nibyo turimo tuganiraho n'umushyitsi mukuru Rukeba Claude François Mubereye, inkoramutima, umujyanama wihariye babanye igihe kirekire. Kuri telefone dufite Fulgence. Fulgence, wiriwe neza? Vuga cyane.
Atumwiriwe.
Ye, uracyari kure ariko ye baza akabazo kawe.
Hano muranyumva?
Yego, komeza.
Ndabaza.
Mm.
Ati uwo mwami Kigeri.
Yego.
Ato.
Komeza.
Ati uwo mwami Kigeri.
Yego.
Ati biteguye kumuhamba mu Rwanda kandi batarabyumvikana neza.
Vugira muri telefone neza.
Ati uwo mwami Kigeri avuga je namwumvirije ari kavuga yuko azuhambwa mu Rwanda.
Aha.
Ati kandi bakaba bacyarabihuriza ko none yoba sisi nyishu yimbaho koko yobwira abaturage azuhambwa mu Rwanda by'ukuri ko numva hatabamwe ko kubyemeranya ko
Ye, urakoze Fulgence.
Halo?
Yego, urakoze cyane.
Ikibazo cya kabiri.
Eh.
Wowe undi mwami yiteguye kumusubirira. Halo?
Komeza.
Uwo mwami yiteguye kumusubira, baba bamaze kumutora, uwo mwami yiteguye kumusubira, ati mbe uwo mwami azo musubira. Aso umwami wo mu Rwanda ko twumva Kigeri yapfuye yari yarahunze cyanke aso umwami waho nyene uwo mwami Kigeri yapfuye yasiriye bantu kanje nawe.
Yewe, ibibazo byawe byose ubajije yabisobanuye bihagije. Ndumva ahubwo ikigando kubera ko kiza gusubiramo wagitega amatwi ahubwo kumva ibisobanuro nanone yatanze. Ariko rero urakoze cyane Fulgence, we urakoze. Ye, noneho duhamagare Silver. Silver, wiriwe neza?
Mwiriwe nyakubaho.
Oh, ni Silvestre, umbabarire.
Ni Silvestre?
Nuko, akabazo kawe?
Akabazo kanje mbona yuko umwami yarakwiye gushingurwa mu Rwanda kuko mu gihugu cy'amavuzi yarakwiye ko bamufuma mu mahanga kandi ari umunyarwanda. Kuko abami ni abami beza kuko ahajewe ndi Bugande ndabona ko Museveni abanye n'abami neza. Iyo Museveni ariko ararongora igihugu akagira akantu kagoramye arabahanuza kuko n'abakera barazi Ubugande bwa kera. Nuko abami ntabwo ari babi kuko ndabona nawe Bugande ko atakabi kabo babanye neza na Museveni. Yewe rero ikibazo akabazo kanje nushima ko bomushingura mu Rwanda kuko ariho mu gihugu ciwe cy'amavuki.
Ye, Silvestre urakoze.
Egome.
Ye. Niko Rukeba, uyu Silvestre akomoje ku kantu n'ubundi wari wavuze ukuntu Perezida Museveni abanye n'abami. Ubundi mwitegeko nshinga rya Uganda n'imbubizi hari icyo abami babavugaho?
Hari ubwo mperuka kuri soma biriho birahantu biri. Ibyo rero ni ibintu nkeka ko nabyo byagombye kuganirwaho na leta n'akanama k'ubwami. Kandi sinumva rero impamvu nanjye leta y'u Rwanda yakwanga ibintu bifatanye n'umuco w'igihugu.
Ariko rero umuryango we ushobora kwanga?
Nibi ushobora kwanga. Ibyo rero bikaba ikibazo cyaba kituma ubwami buta agaciro.
ikindi nanone
yego umuryango ushobora kwanga
yego
ikindi ibyo nabyo nibyo nakwita ko bya tutashobora gushyigikira mukuri gihe nashyigikira ubwami ari ku buryo bwa politiki ari n'ubundi icyo gihe rero byaba ari ibintu bitumye abantu badashyigikira ubwami
ikindi nanone umuntu yakwibaza umurambo w'umwami Kigeli wa gatanu uramutse ushyinguwe mu mahanga ngo ntabwo byaba ari intandaro yo y'ingorane nanone kuzamusimbura ku rwego rwo kuba mu Rwanda no ku rwego rw'uko nawe aramutse atanze umurambo we habaho ingorane zo kwishyingura mu Rwanda umurambo w'umwami Kigeli wa gatanu uramutse ushyinguwe mu mahanga ntibyaba intangiriro y'ingorane kuzamusimbura mu rwego rwo kuba mu Rwanda nuko nawe aramutse atanze
niko mbibona nanjye niko mbibona kandi ni n'ikintu kizatuma bigenda bigorana cyane no kugabwa ko umuntu ashobora ubwami nyuma ushobora kujya kugaruka mu Rwanda
hanyuma rero kuri telefone dufite Martin na Samuel Martin we wiriwe
mwiriwe neza
akabazo kawe
ibibazo bibiri nshaka kubaza ikibazo cya mbere
kuko
dusanzwe tubizi nuko bivugwa mu bitangazamakuru umwami Kigeli ntiyigeze ashaka nshatse kuvuga ko uretse ko byakwemezwa ukundi atigeze abyara tukaba twibaza twebwe turibaza tuti cyangwa tubaza ababizi azasimburwa nk'uko Rudahigwa yasimbuwe na Kigeli cyangwa hari indi migenzo yindi izakorwa mu gushaka uzamusimbura ikibazo cya kabiri mfite ni ukumenya niba hari amakuru cyangwa se uzamusimbura yazagira igihagararo n'icya Kigeli mu kwanga gutaha mu gihugu cyamubyaye cyamufungurira amarembo ngo agitahemo nk'umunyarwanda ahabwe icyubahiro yarashimiye murakoze
ye nawe urakoze duhamagare na Samuel Samuel wiriwe neza
twiriwe
akabazo kawe
ahubwo mumbabarire ko hano ari bizi sinumvise radio no kuvuga sinumvise uko biko biragenda
ye reka tugushimire hanyuma ukomeze ukurikire kubera ko niba utakurikiye subwo ngubwo watumarira iki cyangwa twebwe twakumarira iki urakoze Samuel
ego munyihanganire
ye urakoze rwose noneho duhamagare Cedric wiriwe neza
mirewe yakuba kabiri
akabazo kawe
akabazo je nabamba kubaza uyo mutumi kwa uyo mwami yoba yitanwe n'ingwara cyanke meyo yoba yari yahunze ubutegetsi yari yahunze abakoloni cyanke yoba yari yahunze ya Repubulika ya mbere yo mu Rwanda
ye urakoze
ama karata karanyuma ngo manje mubaze uyo azomusimbu kabishitse bakamugena bera ibirori byo kwimika abami bizoba nka kujya byaba ubwa mbere cyanke bizobikora ukundi nuko tubaza sanshaharuto
ye urakoze cyane Rukeba Martin ibibazo yabajije kumwami atigeze ashaka bivugo nyine ko umuntu yafata yuko nta mbuto asize ibyo wari wabisobanuye sinzi nimba wabisubiramo hanyuma ati uzamusimbura na wazanga gutaha nk'uko umwami Kigeli wa gatanu atatashye sinzi aho ngaho nimba hari utuntu wamubwiraho mbere yuko usubiza Cedric
nibwira ku giti cyanjye nibwira ko hazabaho imishyikirano uyu mwami ntagomba kuba umwami wo mu mahanga umwami agomba gutaha nkuko nabivuze kare mu gihe ari umwami utabangamiye leta iyo ari yo yose ari umwami utivanga mu bya politiki ninde se wapanga ko nawe yapanga ko yaba mu Rwanda mu mutekano afite icyo yongerera ku mibereho y'abanyarwanda n'u Rwanda
ariko ibyo nanone bisaba rero ko itegeko nshinga nanone rivugururwa
yego ibyo ngibyo ibyo nibyo navugaga ko hagomba kuba imishyikirano na leta numva ko izagira icyo yabikoraho ariko byose byagombye kubanza biturutse ku mwami ubwe n'umuryango uburyo bitwara n'uburyo umwami waba yatowe yitwara niba yitwaye ari umwami w'ibanga muri politiki ufite uruhare icyo gihe urumva ko byaba ingorane
noneho Cedric warabaza ati umwami Kigeli wa gatanu yazize indwara
yari amaze igihe arwaye atari indwara ikomeye ariko n'imyaka nayo n'imibereho y'ino muri Amerika nayo nta ntabwo iri mu mpamvu zatumye yitaba Imana
yarakuze yari afite imyaka
80
naho ku byerekeranye n'imibereho ese ubundi leta nta kantu na gatoya yamugeneraga leta y'u Rwanda
oya leta ntacyo yamugeneraga na kimwe nubwo leta yagerageje ku buryo bwose kugira ngo irebe uko yamufasha imuhamagara n'iki hari hari ingorane mu bintu byerekeye imyumvire y'uburyo yataha
nuko Cedric arongera akabaza ati umwami Kigeli wa gatanu yahunze abakoloni cyangwa yahunze ubutegetsi bwa repubulika za mbere
oya mukuru yahunze abakoloni ndibuka ko ahunga ubwa mbere hataraba na referendumu yahungiye ajya muri amaze gutorwa nk'ukwimikwa yagiye hanze muri Congo ajya gusaba kureba ukuntu yabona independence y'igihugu urumva yarwanyaga abakoloni bigeze aho agarutse baramwangira batanga itegeko yuko atagomba kugaruka icyo gihe nibwo nibuka ko nari muto data umbyara niwe yashatse uburyo kuko nawe yari mu bantu barwanira independence ajya muri Tanzania aho umwami yari bari bamwirukanye bari bamwakiriye Nyerere ajyayo amwambika imyenda ya kigore amushyira mu modoka bamujyana ku mupaka w'u Rwanda mbese binjira ku mbaraga nibwo yinjiye agira ngo barebe ko bakora amatora nibakora amatora referendumu azabe ahari icyo gihe yaje hano mu gitondo kare ahinguka mu rugo aho kare basirikare barabimenya bakora komando babiri bakikira inzu barayigota noneho nibwo ababwiye ati muramenye ntihagire ikibi kiba aragenda baramutwara nuko nyuma yaho byagenze baramufata bamufunga banga no kumuha icyo kunywa n'iki nyuma arahunga gutyo rero yahunze abakoloni cyane ntabwo yahunze abanyarwanda
ariko iyo muvuga ngo yahunze abakoloni kandi baramuciye
baramuciye
none se ubwo gucibwa no guhunga ni kimwe
kimwe ntabwo yahunze mu kuri baramuciye
nuko Gilbert nako Cedric mbabarira Cedric arongera akabaza ati ibiroro byo kwimika uzamusimbura bizaba nka kera
iba nka kera bizaba mu mihango y'umuco wa cyami niko bizaba ntabwo nibaza kuri iki umuco w'ubwami
ubuse umwami ntabwo mwashatse kuvuga aho ari ariko noneho ubu murifuza ko yajya mu Rwanda kubayo ryari nimba ari mu mahanga
ubwo umwami
uzasimbura
yajyayo
ryari nimba atari mu Rwanda
niba atari mu Rwanda ibyo hagombye kuba hazagomba kuba imishyikirano bidatinze igihe nicyo cyifuzo nifuza kuko ndanga ko mbese umwami yaba umwami wivanga mu bya politiki agatangira guhangana ntabwo byagaragara neza
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugeze ku musozo w'iki kiganiro muri isanga ku bizakurikiraho nyuma y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa umutumire rero yari Rukeba Claude Francois wamubereye umujyanama wihariye banabanye igihe kirekire cyane nikoze Rukeba hari akantu gato wumva wakongeraho ugasoza
akantu gato nakongeraho nuko nakwifuriza umuryango w'umwami ko wihangana ufata ibintu mu buryo bw'ubwitonzi n'abanyarwanda ubwabo na leta yo mu Rwanda iki gihe ni gihe twagombye abanyarwanda kufatanya tukareba ikijya cyavamwo umuntu ashoboye kureba mu kuri ukuntu umurambo we washingurwa mu cyubahiro nk'umwami nk'umuntu nk'umubyeyi mbese w'u Rwanda byaba biteye isoni ashingwe mu bintu bipfuditse mu bintu bitumvikana icyo ni ryo jambo ryonyine shobe kuba navuga naho inama abari mu nama ari abavuye mu Rwanda baje kuganira ibyo bintu by'aho yashingurwa n'iki niba bikore mu buryo bitari bivangamo bya politiki batavuga ngo hari impamvu ikintu yatumye bituma batamushingura mu Rwanda cyangwa biramushingura mu mahanga ibyo ni ibintu bitumvikana ku buryo icyo kiganiro cyabaho muri iki gihe
Rukeba Claude François ndagushimiye cyane rwose byimazeyo nibutse yuko watubwiye yuko umwami mu 2026 yavuze ushobora kuzamusimbura kandi nk'uko umuco n'amategeko y'ubwami biteganya abibwira abantu barenze umwe yabibwiye rero babiri cyangwa batatu urakoze cyane Rukeba
namwe murakoze Carmine
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda namwe mwese uko mungana ndabashimiye byimazeyo maze mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu radio Ijwi rya Amerika